Z Music Africa.
Featuring one more say, Swim Jindy again.
DJ Shiba Destin Kran.
Body mix records.
Afu mutumba katuta. Yes, melo na biriva ati mutu ni wabuta ni muserera kwa kava. Ikazanda nishi apiamon kembo. Wapa iriso munikonde loko nilipe katuta. Bantu ni wabuta waka mfela YC Big Baya. Nishi kuma show ni fulu fulu wa people charirana. Munikonde lere ati ndina mutu wani. Loko ikazanda ati ndina mutu wani. Wasani siya YC machine. Mwana wakwariti ya po wa munganya my king umfwa.
Nika kuipompa, ni majita ficha vitu vene umazonda. Nika fola, ni mazisebezesa, ni mafutika neka muhaso kuzipeza. Ndalama, sigula moyo, chikuru usebenza, usunga kwa magoro. Kuchokela lelo, sindine muzako, ufuna usipenda monga ni matiako zako. Yolo napiri vajira mtu simu zako, gati uli block phone za kutu mirako. Ipa kupasa pleasure boy, ipa tupipanga. Lega nizimwere hizi ni ndalama zanga. Hii nyimbo siyanga, ni I am Jimsy. One more sepa block muma ufaga kufinzi.
Yue mshika siko.
Nimwe watu nangawai mwiso, niko ndani kakala na katuta. Nimwe watu nangawai mwiso.
Young teams mutu wamba sawaringa.
Wasiwa ka
drama ndichi uripezina. Pichiriza nyimbo zako kukushinga. Machara kamono karadanya sasaina. Vera, niribe prechoro nifara siripwa. Nisiwa wanje nene nisaka chichita. Manje muivara pwani kwa moja vendi matita. Sikuti njose ningangare nichitika. Manje nichikondi pati pese katepa mande. Soka niribe mande zitina kurizate. Kwa watu nanga wae muriso.
Nime watu nanga wae muriso. Nikonda nikakala na katuta. Nime watu nanga wae muriso. Nikazata na imu imasoa. Nime watu nanga wae muriso. Nikonda nikakala na katuta. Nime watu nanga wae muriso. Nikazata na imu imasoa.
Nima susa mafu mati ulibe na mamazi. Sina chose mafu ine niribe nishi masoa.
Shout out, I see what my brony. Era J Hash, Nakmona, Achan, Lasta King, Era Kennedy, Irene, and Miss Apple, Achan, mchindi again. Young Chins, thank you for this one.
Why is it machine?
Usetikali kubwela.